Yes. Do I look at the shit? Eti mvua isinyeshe, ikikihali kipite mbali, tuliacha mapepe anapepea mtima. Hapa nangoja ni deke kwamba zumari kumbela chai, yani walete walete. Eti anacheza mkumbuti wa chawidu, naono analikata yani mudogo mudogo. Macho legeza malaini kama midu, najichezi ya karata nyule kozi la kikongo. Homiwi sana paga wachanganywa haumiyango, anavu michonga ni ya undo. Hata sina la kufanya naumi ya ndonga, oh, anavu ni changa nyi ya uhondo. Naumi ya ndonga, oh, badi badi badi. Fuji zote umundani na wapiki ya kelele, nisame majirani, tumezibo kuta ndani raru budani. Na hindu bosi na leo yupo na miacha, oh baby mchanganya utusi mchanganya dula. Aoni ukivurandi unipeza donmasha chura. Oh baby mchanganya tusi mchanganye dula, na lupenzi litutane wakati tunataka kula. Oh baby sana paga wachanganya naumi ya ndonga, oh, anavu nizidishia uondo. Oh baby hata sina la kufanya naumi ya ndonga, oh, na vile changanyi ya uwa.